so.
You do need the body, the body.
Ah, yeah, yeah.
I can't see
Naona kama Mungu kaumba dunia minikae na wewe. Na hivi na furahi nikikuona na enjoy mwenyewe. Mijesu umeniongeza nyota ninikulinde wewe, oh baby. Na hivi najikuta naropoka pindi nikiwa na wewe. Honey, minipigwa na jua usiku, nipigwa na baridi, utafuta riziki tabasamu nilione. Mwenyewe sunajua ninavyo kupenda, sina budi kutafuta riziki mama mkwani upendeze. Noma, kwa mana Mungu ndo shahidi, na kupenda wewe wendo hani my habibi, furaha yangu wewe. Kwa mana Mungu ndo shahidi, na kupenda wewe wendo hani my habibi, furaha yangu wewe. Ona unavyo dunda moyo, ona unavyo cheza moyo, baby. Ona unavyo dunda moyo kwa ajili yako. Ona unavyo dunda moyo, ona unavyo cheza moyo, ona unavyo dunda moyo kwa ajili yako. Nikienda kutafuta niombe, mini chape kaza kilije kwako we. Hata kama nikikosa usinifoke, nibembeleze. Mana ukikunja wewe ukiria, naumia mai ujue. Na hivi kamwiri kangu kadogo wakunikumbatia mai ni wewe. Minipigwa na jua usiku, nipigwa na baridi, utafuta riziki tabasamu nilione. Mwenyewe sunajua ninavyo kupenda, sina budi utafuta riziki mama mkwani upendeze. Toma, kwa mana Mungu ndo shahidi, na kupenda wewe wendo hani my habibi, furaha yangu wewe. Kwa mana Mungu ndo shahidi, na kupenda wewe wendo hani my habibi, furaha yangu wewe. Ona unavyo dunda moyo, ona unavyo cheza moyo, baby. Ona unavyo dunda moyo kwa ajili yako. Ona unavyo dunda moyo, ona unavyo cheza moyo, ona unavyo dunda moyo kwa ajili yako. Kwa ajili yako, kwa ajili yako. Bazu Meneja shukuru. Mr. Vibe Charaza, Faza Mandela, Faza Mandela.